ebigambo byobibula bomba kumpi olulimilu nesiba simanyi kyokola endiwe naye munze amanyigo gasika ewaffe bamanyi jogera nnyo otuuka nzikira bitya mukwano gwo gunkubanga buggo tekituufu nkamulo nfula buwelo olina okukola guli omusufu wemmaderonya tolowooza kaninjawo mutima masinya pipa kwekimanyi wawolonkozesa ontegezanga ayokeperyenda omukwano gwo wekufuusa nsonga kisusa wenasuubira kino kisambya eddagala I'm in love with you,
my baby.
All I know, I'm in love with you, my perfect crush.
Now we're holy.
Chitu chanko ni tungu. Oli chiri mani, ochina kumsala sini. Love kachumbari, kawo mdala sini.
Beats.